da ekitinol temere ragareon dume numaton do isa almasihu didabum assalamu alaikum mun so birabe hiditobe min kofniwon be inde allah jamu salama giddo komoy fama e do do lawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga kum hande min gidi tokkitin go ngewta meden ha ka puddude der siriya chalika ka ewni den dumen numaton do isa almasihu yamol ngol kandungol masin gam garandum mon don dari do ko numanton isa almasihu en tokkitino jonta ngewta men do jawmirawo isa almasihu der siriya chalika min jambe on dume numaton do danyeki mako do hali mako chenido do bolle mako chahide do bawde mako mawde do khalifa ku mako hande bokadi min godi jamde jowi de min gidi jamugo daranande isa almasihu nda jamol aranon dume numaton do mayde mako on andito ino kure mayoton woni na malla noy tammidon mayrugo na on andi wakati mayoton na onon beyam hani banginen en anda kuje de funde latoto amma isa ferotiri be meden kanko andino toy o mayata o biro ha wuro salima o mayanno den o pilliro bo noy o tammi mayrugo en jangino bannoy o matiniri fukarbe mako be wiugo be nda en nanja ha wuro salima ton ko annabo en binduno dow bineddo fu timmata ngam o dokketedo ha juude heferbe be janchanmo be kudanmo be tutanmo tude be boccanmo den bawodon be baranmo amma ummiti to nyalade tatabre o bido be fahinta to odon maya o tammi mayugo nyande de yahudu en fu kirsata jawdiri ngam julde paska dum nyande man den o mayanno bana jawgel Allah cheniro ngam dokkal ittugo hakke yimbe duniyaru wade isa fero tiri be nde yimbe fere fu ngam kanko be hore mako subi mayugo en nan be isa wi wala mo hosata yonkiyam mi hokkan ki be anniyam mi wodi bawde hokkugo ki e hositugo ki bo isa meeday wadugo hakke e ngam dalila majum o wawino hisugo mayde o fotino engta ha asamato iwino bila hoccugo lawol wade amma o subi mayugo ngam yiide biɓɓe adama o hokki yonki mako ngam meden o mayi ngam keɓen yafuya hakke men e ngam tabitinango en babal ha aljanna waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi yidde almasihu wara dow duniya annabi ishaya andini ngam ɗume dimdinowo sey maya be wi'ugo amma o yuwama ngam hakkeji meɗen o nawnama ngam aybeji meɗen kiita ka o jaɓi hisni en ngam kuduje maako en kurgake en fu en majjuɓe no bana baali ko moye tokki lawol muɗum amma jawmirawo yowi aybe meɗen fuu dow maako onon be am nda ɗo woni dalila mayde isa almasihu o gaynako boɗɗo dokkuɗo yonki maako ngam baali maako wala ko goɗɗo meɗi mayrugo bana maako kanko feere maako tan meɗi mayde bana nde woodi fayinta jamol gongol kandungol jawabu mon ɗume numoton dow jalorgal maako dow mayde wato darandum ummitineki maako isa almasihu mayi nden ɓe kasnimo konne en maako ngadino ngaɗata fuu ngam aynugo hawrire maako ɓe ƴini dammugal yenande ɓe hayre mawnde nden ɓe ɓesdi sembidingo aynuki nde sey ɓe jo'ini soje en kombi maare amma be man fuu haɗay isa ummitago caka mayɓe fakat isa ummitake diga mayde nyalade tataɓre nder wangani pukara en mum ɓawoɗono wangani seedoɓe ɓuri temeɗɗe jowo yimɓe ɓe ndaarimo memimo nden nyamdi e maako ɓawo ummitaki maako o kolluɗoɓe kuduje nder juuɗe e kosɗe maako nden ha wuttudu maako fakat o ummitake caka mayɓe nyalade tataɓre banano o fillorino ɗum allah ceniɗo ummitini isa caka mayɓe ngam hollitugo duniyaru fuu o jaɓi ko isa almasihu huwi dow leggal gafangal ban layhaari ittandi hakke gonanɗo dow hoore meɗen waade laati konnejo mawɗo kakiraɓe men maayi annabo en fuu maayi nden balli maɓɓe lutti nder kawrije enen bo en maaya nyande feere amma allah yettama isa almasihu jaalake mayde oɗo yeeda hande bo e o wawani hisnugo ɓen waranɓe heddi allah ceniɗo be inde maako ngam o geeto e o wawi settago yimɓe yeeso allah ceniɗo wodi no annabojo goddo ko sali mayi dendoni yeda fahinna a wala isa almasihu fere mum tan woni jaalido hawrire o geto hande bo ngam maju wadi nudinbe mo fu kulata mayugo mayugo dum hawtugo be Allah jawmirawo meden ha asama oho isa lati fere mum wala nandu wala mo nandi be mako do lesdi malla ha asama dume numoton do jalor gal mako do mayde da fahinta jamol dume numoton do entuki mako ha asama bawo de jawmirawo isa ummiti chaka maybe o bangando fukara en mako nden be jodo dibe be mako nyalde chapande nay ha fahine ndari banoy o jabbitori be e o entiri ha asama ngam jodo yago do korowal laamu teddungal ha nyamu Allah cenido be hollitit go mangu mako buri ngu malaika en annabo en e yimbe fu dum kanju woni ko bindi andinta to di don biya Allah banki mo do ko dume fu hokki mo inde burnde inde fu teddungal to inde Yesu e onama dole takle fu der asama e do lesdi e der jonde maybe fu tugga kopi Yesu mako de fu de teddinan Allah de cedoto Yesu almasihu woni jawmirawo oho isa fere mum non mu wala nandu ha jonta wodi fahin ko nandi e majum nda jamol fere dume numoton do loraki mako do lesdi isa almasihu wartoyan o andindo dum annabo en andin medum malaika en fu mbi non e den latiro pukarajo almasihu be gonga kam paddo reni gartuki mako o loroto nden o hoccan ummatore mako o yarande ha asama o hitoto duniya be gongaku nden o lamanto lesdi fu o latoto lamido duniyaru fu o lamoto dubi ujinere ha konnen mako fu tugga koppi yeso mako fakat o loroto ne bata ko moy sedoto lamido lamlambe jawmirawo jawmirabe o wartoyan en gonani yeso mako kanko kito mauro nyande nde pottoton be mako tinde be tinde o tammi jamugon moy numan nodon latimi ne jawabu mon latoto kadi to on jabake minumi agoto nder annabo en tan o jaman on ngam dume wadi on inaymo be gonga nden o hitoto on dalila on tali jabugo ko annabo en bindi do hala mako wato o biddo Allah bangido jippido digam asama kisno o goto tan moita milorago halamo Ibrahima Musa Dauda malla annabojo fere a dum jawmirawo Isa almasihu tam milorago o latoto alkalijo Allah cenilo kollitido dum be ummitin gomo chaka maybe o wartoyan yitere fu laranmo koppi fu tuggoto yeso mako kala demgal fu sedoto Isa almasihu woni jawmirawo junta kadi en gari ha jamol men ragarewol dangoldo dume tammidon Isa almasihu renata hedi modon jawmirawo Isa wi onon sombe e rondibe donle teddude fu ngare ha am mi ittanan on donle man dowtanedam ekkite ha am ngam mi boddo mi torrata on fakad yonkiji modon ciutoto ko hande bo odo ewno on nde o ewni no pukara en artube be ngudini ko dume fu ngam be tokkomo ci e mabbe lenyol mabbe kude mabbe goddum goddum fu o yidi on kuwana mo bana non dum yidawi go sengudi non sare mon e kugal mon ngam tokkodon Isa amma ko woni non kam ndokkon mo ngenda mon fu be accan gomo pellel aranel der bernde modon o yidi kolodon mo nuddinon mo jabon mo ban kisnowo e jagordo mon o yidi on timmiditbe hedi ruuhu bernde bandu e yonki mon to ni o latido be gonga mo o lati den kam kala ko o jamata on fu dum darnudum banano ngiru den dum Isa almasihu o gotonone o wala nandu o goder danyeki mako her hali mako ekitinki mako kude mako inde khalifa ku mako her bone e mayde mako ummitineki entineki mako e bawde mako nga wayditu go bibbe adama o geto hande bo o do wondi be nuddinbe mo fu ni sedda wartoyan wala mo nandi be mako samha asama ko dow lesdi da do woni dalila o mari dungayere ewne go lamiro e jawmirawo der ngenda modon onon hedi tittobe hande jawmirawo Isa almasihu yidi lata kisno e jawmirawo mon ngam maju wadi o mayi dow leggal nden o ummiti Umari bawde ya faago hakke mone hokkugon kawtar caahingal e luggungal be Allah ceniiɗo haa foroy. Wawan hokkugon ngendam duumiiɗam, nden o laɓɓinan ɓernde mon, o hesɗitinan on be bawde ruhu ceniiɗo, amma sey to on jo'ini tammunde mon dow maako e dow li'aaki ki maako. Ko ɓuri hulnaago kam, ɓurna yimɓe ɗon numa Isa almasiihu ɗum goɗɗo boɗɗo, amma ɓe meeɗay jaɓugo sam ban o kisnoowo e jawmiraawo maɓɓe. Nuɗɗingo no Isa laatake annabojo mawɗo he'ata sey be jaɓugo taskara ka Allah ceniiɗo jo'ini ngam kisndam. Enen mbiɓɓe Adama, en fuu en ɗon mari ɓilla ngoota, ɗum hakke. Allah ceniiɗo hokki en ko hurgata ɗum, amma sey to en jaɓi ɗum. To mi nyawɗo, nden mi yahan ngam laarugo kurgoowo. O windantam ɗerewol jaɓugo lekki. Mi yahan mi sooda lekki, nden mi huucan saare. Mi wallina leɗɗe goo dow taabal. Mi ɗon laara leɗɗe ɗe, eɗe ɗon ndaaranmi. Ɗum waawan hokkituguyam jamuwam kadi na? A'a, to haa wooda kam, sey mi moɗa leɗɗe man deydey bana ko winda dow ɗerewol kurgoowo hokkunoyam. Kurgun Allah ceniiɗo kam, ɗum jawmiraawo Isa almasiihu be jiijam mumɗam rufi dow leggal. Nden kam, ko luttani en kadi, haani annditen en hakke en. Nden en ngala bawde koɗeye ngam hisnugo hoore men kiita Allah gonduka. Nden fahinta, haani nuɗɗinon nder ɓernde mon. Jawmiraawo Isa almasiihu rondake mbattudi mon kiita hakke en gonan ka dow moɗon. To ni on nuɗɗini almasiihu maayi e ummitake ngam hisnugo on. Nden kam Allah yaafanto on hakke mon. O nelan ruhu maako ceniingu nder ɓernde moɗon. Nden o yeɗan on ngeendam duumiiɗam haa aljanna. Onon heɗitittooɓe hannde, on faamɓe kurgun Allah ceniiɗo baawanɗo hisnugo yanngada yiite duumiinge na? Mo yeeɓi kurgun jawmiraawo ceniiɗo, waato ƴiijam Iisa nduufɗam, sey faama walaa lekki goɗki feere baawanki nyawndugo hakke. Ko gooti walaa. Allah waɗay taskara feere ngam sulhugo hakkunde maako e hakke en. Keɗite boɗɗum ko binndi ceniiɗi mbiyata ko laarani laawol goongaakungol Allah maɓɓiti ngam haa ɓiɓɓe Aadama keɓa laataago laɓɓe yeeso maako haa foroy. Binndi ɗon mbi'a, walaa keɓranɗo yerduye Allah be ɗowtanaago tawreeta. Neɗɗo woodi hakke, kanjum tan tawreeta anndinta mo. Yo, ko tawreeta e annabo en anndini en diga ɓoyma jonta ɗum laatake. Allah be hoore mum wanginino yimɓe keɓrata yerduye maako bilaa tawreeta. Allah jaɓan yimɓe to ɓe nuɗɗini yeeso almasiihu. Ko moye nuɗɗini almasiihu heɓan yerduye Allah, ngam haa Allah yimɓe fuu potan kal. Ɓe fuu ɓe mbaɗi ayiɓe, ɓe keɓaayi teddungal ngal Allah annini hokkugo ɓe. Ammaa Allah enni ɓe, hokkan ɓe yerduye mum caahu. Ɓe yeeso almasiihu o rimɗiniri ɓe diga baawɗe hakke. Allah waɗi mo alaama curhootiral yeeso duuniyaaru fuu. Ƴiiƴam maako ndufaaɗam haa leggal gaafaangal ɗon waddana nuɗɗinɓe fuu yerduye Allah. Ɓoyma Allah munyani yimɓe hiitaaki hakkeeji maɓɓe. Ammaa jonta oɗon yaafooɓe, bana ni o wanginiri goongaaku maako. Fakat nder jamanuuru men jontaaru o muuyi wangingo ɗum. Kanko o kolniiɗo, oɗon yerdo hooliiɓe yeeso fuu. Kadi daliila mawnitaago ɗon luttani en na? Luttay sam, ngam ɗume? Ngam Allah limata kuuɗe sey nuɗɗinki. Fakat kisndam mon ɗon dari dow mo'ere maako tan, naa ɗum kuugal mooɗon, ɗum dokkal Allah ngal njaɓɗon be nuɗɗinki. Kisndam mon iwaayi haa kuuɗe mon, ngam taa goɗɗo heɓa juraago. To a seedake be hunduko ma, yeeso woni jawmiraawo. To a nuɗɗini be ɓernde ma, Allah ummitinimo diga maayde, nden kam a hisan. Ko moye seedi innde jawmiraawo hisan. Amina. Yaa soobiraaɓe, on ewniiɓe innde jawmiraawo na? On heɓɓe diga Allah ceniiɗo dokkal kisndam na? Malla haa jonta on ɗon ɗaɓɓita hisnugo hoore mon be kuuɗe mooɗon tan? Min ɗo toro on useni taangudine laawol jawmiraawo ngol kisndam. Allah ceniiɗo anndi ɓernde mon, anndite yeeso maako on hakke en, e on mbaaway ɗowtanaago dooka maako ceniika. Mbi'eemo on handanɓe kiita maako gonduka, nden ngetteemo ngam neldugo kisnoowo mo walaa hakke e jaɓuɗo yarugo bone mbattudi mooɗon be rondaago kiita mon duumiika, be ummitaago caka maayɓe be jaalorgal manngal. Soobiraaɓe, sengaron haalla cheniɗo belawol gonga kungolo mabbiti sonanon on kebata yahugo ha jawmirawo cheniɗo sam Allah bawdo do ewno on gam garonto maako hande bo gam to anuddini jawmirawo Yesu a hisan an e yimbe sare ma fu ya sobiraabe heditobe useko mon be watan go amin hakkilo e min getti on be doftugo min der jangde wolde Allah cheniɗo nde min nokkani on der siriya lawol gongaku Allah barkidina on e ko nandon haado fu latano on mo'ere der ngenda modon min gidi bo andon e kitinolji tokkindirdi didon tawe do kaset to on gidi hebugo di on bawan windan gomin den min biyan on noy keprotondi mallama to on gidi hebugo bindi cenidi tappadi do dereji on poti bindanon min den min nelanan on goddi bila choggu nda her tawroton min lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon mido lornita dum fahinta lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon min don accida on be do'are wonde ndedo tawete nde der wolde Allah cenido Allah wawi ainugo on gam ta on do'o wawan yottingo on ha teddungal mako on gala ayibe on seyibe kanko woni Allah goto modo hisna en be Yesu Almasihu jawmirawo meden kanko mari teddungal e mangu e bawde diga jamanuji chaalidi non bo jonta e ha foroy amin